You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Dawladda federaalka oo baryihii dhaweeyto iyadu soo muujisay siyaasada ku saabsan in ay yarayso dadka soo galootiga ay ka soo qaadanayso dibadda ee waddanka soo galaya ayaa haatan dhankeeda jaamacadda qaranka ee waddanka Australia waxa ay soo muujisay in ay hoos u dhac ku timid dhanka dadweynaha taageerada ay taageerayeen dad inay waddanka yimaadaan oo tirada waddanku ay sii korodho. Jaamacadda qaranka ee Australia survey ay samaysay ayaa waxa ay ku soo muujisay in haddaba 10 qof 3 ka mid ah keliya inay rumaysan yihiin in waddanku u baahan yahay in tiradiisu ay korodho oo dad la soo geliyo. Warbixinta oo jaamacadda qaranka Australia ay ka qaaday dad iyagu 2,000 gaadhaya oo codadkooda ay ururisay ayaa waxa ay tusaysaa keliya 30.4% dadka codkaasi laga qaaday inay rumaysan yihiin in Australia ay u baahan tahay in dad ay yimaadaan oo la keeno, iyada oo la barbar dhigayo 69.6% dadka su'aalahaasi la weydiiyey inay iyagu ka soo horjeesteen ama ay muujiyeen in Australia aynan u baahnayn dad inay yimaadaan. Taageerida Australia dad badan inay yimaadaan oo tiradoodu ay u kacdo ayaa si aada hoos ugu dhacday, iyada oo 2010 marka la fiiriyo ay 45.5% dadka su'aashay hore oo kale la weydiiyey ay ku jawaabeen in Australia ay u baahan tahay dad inay yimaadaan. Ninka isagu hoggaaminaya cilmi baaristaasi oo Nicholas Biddle la yidhaahdo ayaa waxa uu yidhi sababaha la sheegay ee dadkaasi iyagu aan taageersanayn in tirada waddanka Australia ay korodho inay ka mid tahay sababaha ay u diidayaan arrimaha ku saabsan gaadiidka iyo dhanka socdaalka iyo sidoo kaleetee ciriiriga magaalooyinka ka jira iyo qiimaha guryaha oo iyagu kor sii kacaya iyo shaqada oo iyaduna yaraatay. Mas'uulkaasi ayaa isagoo hadlaya waxa uu isagu dhankiisa yiri.
It's not necessarily migration itself, or and particularly not reaction to migrants themselves. What it is a view that the
ma aha keliya dhanka migrationka inay tahay, sidoo kale tee si gaaraba dhanka jawaabaha dhanka migrationka laga bixinayo dhankooda. Waxa arintani ay tahay waa aragtida ku saabsan dhanka maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo tareyninka la siinayo dadka shaqaalaha iyo sidoo kale sistamka waxbarashada iyo kor u qaaditaanka guryaha iyagu markaasi suuqa yaala, taasoo aan la jaanqaadin tirada dadka oo sii kordhaysa. Sidaa daraaddeed, haa weeye, jawaabaha qaarkood ee dhanka ku saabsan waxyaabaha daraasooyinkani ay heleen ayaa waxaa noqon kara in la dhimo baaxadda dadka iyagu soo galaya waddanka. Su'aalaha kale ayaa waxay noqon karaan iyadana in la hubsado in iyadana maalgashiga kaabayaashu ay iyo faa'iidooyinka markaasi laga helayo si kororka tirada iyo baaxadda dadweynuhu inay noqdaan kuwa isu dheelitiran, lana hubsado in waxyaabaha caqabooyinka mar walba ka imaan karana aynan nagu dhicin. 15% hoos u dhacaasi ku yimid ayaa waxa aad ay u saameysay dadka iyagu dhanka taageerada. Marka rag iyo dumar loo qaado, waxay taasi aad saameyn uga timid dhanka ragga oo iyagu 2010 markii su'aashaas oo kale la weydiiyey ay ahaayeen dadka ogolaa dad badan inay yimaadaan 53.4%, balse 2018 keliya ay noqdeen 32.8%. dhanka dumarka ayaa 2010 wax yar tira kor u dhaafaysa 38% dumarku ay ku jawaabeen in waddanku u baahan yahay tiro badan oo soo gasha, balse 2018 arintaasi hoos ayay u dhacday iyada oo gaadhay 28.2% oo taageersan dad inay soo galaan waddanka. Dhanka haddaynu fiirino taageerayaasha dhanka da'da, dadka da'da yar ayaa waxa ay iyagu tuseen in ay yihiin kuwa ugu taageerida badan dadku inay soo galaan waddanka Australia oo tiradiisu ay korodho. haddaba 25-34 dadka tiradoodu ay u dhaxayso ayaa waxa ay noqdeen kuwa ugu taageerida badan dadku inay waddanka soo galaan, iyada oo ay dhanka kaleetana dadka da'da weyn ay noqdeen kuwa ugu taageerida hooseeya dad waddanka inay soo galaan ama tiradu waddanka ay sii korodho. iyada oo dadka da'doodu ay gaadhay 45-54 ay ahaayeen kuwa ugu taageerida hooseeya in Australia baaxadeedu ay korodho. Mr. Biddle ayaa isagoo arrintaasi ka hadlaya waxuu sheegay dadka iyagu haddaba taageersan in baaxadda waddanku ee dhanka tiradu ay korodho ayaa waxa ay sheegeen inay sababaha ugu wacan tahay dhaqaalaha oo faa'iido laga helayo, iyo sidoo kaleeta in loo baahan yahay dad iyagu xirfad shaqo leh oo waddanka yimaada. Arrintaa isagoo ka hadlayana waxuu yidhi, waxaan filayaa dadku waxa ay doonayaan inay tahay inay hubaanti ka dhigaan in haddaba gaabka ka jira shaqaalaha waddanku ay noqoto mid la buuxiyo, hubaantina laga dhigo in arrintaasi marka la samaynayo aynan noqonin mid markaasi wax lagu yeeleeyo dhanka tababarida dadka Australiaanka ee Australia ku dhashay iyo tirooyinka badan ee waqtiyadan dhow waddanka soo galay ee soo galootiga ama mar horeba soo galay. Sannadii la soo dhaafay, ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa isagu waxa uu sheegay inuu doonayo in uu dhimo dadka Australia ay soo qaadato ee sida joogtada ah waddanka ay u keento inay ka dhinto 30,000 oo qof, isagoo sabab uga dhigayna arrimaha ku saabsan dareenka ka dhashay caasimadaha oo iyagu aad haatan ciriiri u noqday. Dowladda federaalka ayaa iyadu waxa ay mar hore dejisay qorshe ah in waddanka Australia ay qaadato 190,000 oo dadka soo galootiga ah iyo sidoo kaleete dadka iyagu khibradaha leh ee shaqaalaha isugu jira, iyadoo taasi ay jirtay tan iyo 2011-kii ayaa laakiin sannadii ugu dambeysay Australia dhab ahaanta dadka ay u soo qaadatay waxa keliya ay noqdeen 163,000. Madaxa sare ee Raritan Institute ee dhanka cilmi baarista siyaasadda John Daly ayaa waxa uu isagu sheegay in cilmi baarista haddaba ay samaysay jaamacadda qaranka ee waddanka Australia in ay taasi tahay iyo waxyaabaha ka soo baxay inay la jaan qaadayso ama ay la mid tahay cilmi baarisyo kaleeto oo dhanka surveyga laga qaaday ama codbixinno laga qaaday in ay markaasi isku mid noqonayaan oo aad dareen haddaba la qabo in dadka soo galootigu ay saameyn weyn u geysteen dhinacyada ku saabsan guryaha iyo sidoo kaleete ciriiriyada ka jira caasimadaha. Sidoo kaleete jaamacadda qaranka Australia ayaa waxa iyaduna qiyaas ka qaaday oo cod ururin ka samaysay aragtida dhanka taageerida ah in la ballaariyana ah dadka soo galootiga ee laga soo qaadanayo gobolka, iyadoo dadka la weydiiyey markaa codadkan laga qaaday inay taageersan yihiin siyaasadaha lagu doonayo soo galooti cusub oo markaa gobolka laga soo qaato oo gobollada iyo magaalo madaxyada intaba joogi doona. Si guud ahaan 77% waxa ay ku jawaabeen inay ogol yihiin ama si weyn u ogol yihiin siyaasadaha lagu doonayo dadka soo galootigu ee gobollada Australia u dhow ka imanaya in ay yimaadaan oo kuwaasoo sannado mucayana iyo ku noolaanaya waddanka, balse waxa codbixintani ay tustay in dadka iyagu ku nool gobollada taageeridoodu ay hooseysay qorshahan marka la fiiriyo, iyagoo keliya dadkaasi ay taageereen 66.1%. waxaa kaloo iyaduna jaamacadda qaranka ee Australia waxyaabaha ay soo saartay ka mida ee cudururintaasi ka soo baxay in taageerayaasha xisbiyada saddexda ee ugu waaweyn in ay ku kala duwanaayeen dhanka ku saabsan ogolaanshaha dadka waddanka imanaya. Warbixintan cudururintan laga soo saaray ayaa waxa ay tusaysaa in taageerayaasha sheegeen inay xisbiga Greenka u codayn doonaan ay ahaayeen kuwa ugu sarreeyey ee iyagu aqbalaya inay dad soo galootiga waddanka yimaadaan, iyaga oo 46% dadkaasi taageersan xisbiga Greenka ee raba inay u codeeyaan waqtiga soo socda ay ogolaadeen in dad ay soo galaan waddanka. iyadoo dhanka kale xisbiga Labour-kuna ay ahaayeen qolada ku xigta ee dhanka taageerida dad inay yimaadaan waddanka oo 33.6% taageeray. Iyadoo dhanka kale isbahaysiga waddanka haatan ka taliya ay ahaayeen kuwa ugu hooseeya dhanka taageerada waddanka dad inuu soo galo oo tiradiisu ay korodho oo gaadhaya 26.6%.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.